zikwe nyangalu bolulu Africa iswelo koko Se azikwe nyangalu Africa is well led to say as you could.